studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alal bare sappo e go lewru mai hitande 2016 dena yamde soki do studio tamani mi tawa e les maisons de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji di Umar Waygalo sekira bon competitive de wakkat jono sariyawol kede nangol hono lamu hakkunde le sa haleedi meden di gol jabanama do wonto nuyde sariyaji le leedi meden di miccitede wiide bali kirndirde lamu o de kolitini wiide gol o sariyawol an yaddanno wakkat joni do wada sababu du so leedi meden di fecce ko dunke ande non nuugal sariyangal wori le leedi meden di be koliti wiide wakkat jono wala fu ko dun torata le sariyaji le leedi meden di le majjun dubbe joti sanne hono halaji di luttindirbe lamu o kalidi bono da goddo kasen wadama fewde arme malle nokku noddirte do bamba idum le lamu burem le sa ha leedi meden di be koliti wiide mangal pade malinke gote dikle en yimbe bombe sumbe du gote dikle hen wiambe natu le ka o sobe darti fa be jaada e mobile gotil kanye e tondi no nyaw sidaw han habirede le leedi meden di wakkati jono himminibe di do kabaruji be kolitiwi do e 2030 be kaaja waddino be ngatta fu yalla nyaw an laaba le leedi di fu e mangal mudun le majjum fa di do gollidi jenga be kolitide be kaaja ko yata milliardu temdre e sappo jeddi sefa secretary di wono sembe kabaruji di min joginio do bete hande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hedade litinde wiide sariyawol kanugol huncande horeno laamu hakkunde jahani joddinirede le sa haleedi meden di wakkar jono nuygal sariya le leedi meden di jabini di do golleji miccitedem wiide gube luttindirde laamu o debbe kolitino wakkati be kolitino wakkati goto wiide idum yadda sariyaaji le leedi meden di wakkar jono dun yaafi nan fa hono kaldale kawrangal han tabirede le leedi di goto dun won kedjaado gube murtude le sa haleedi meden di o holiti wiide do sariyaaji na kan tabede le yontere warwarnde fa keben famtaade kede Muhammadu Samaseku
ele kawrital chakitingal da jokito tonde golleji talkur aljendu gube kaptoje hibe platform e sema jeli don juingol lam hakundejo o yawne e koliti ndedo tobere hani huncedede hore do kedde tobbe talkurundu gollinde kumaninde kabar nugal sariyaji darni golleji sariyaro gol batte wulitango mo hirdube lambe ngadi yalla ebe keba jewtude songol farintinaki bangal gutuma ko leedini tagal ko dum humpita hande ko woni ko kejaabe fedde platform holliti so sariyaro gol hebi lawol gol yamnita gollirede le balde jetti den woni ko lam hakundejo o juinte jokko fedde oni kumaninde kabar golleji deejere le leedi Mali wari non der leedi Mali o ndardi be yobe jawna golleji talkurundu hertade joingul lam hakkundejo e kanya kabaru mumtugul kabordo e dakagul kabotobe
nde sariya o warta faaba me faande o wota assemblée nationale so naba le nuyde sariyaaji le leedi meden di miccitede wiide balle luttindirde lam o debbe kolliti wiide saaje wakkati jono idum yaafina wiide no leedi meden di hani feccirede dum e tawede fuube kolliti wiide kambe kaabe deriki darne mabbe be pammini yimbeelbe fuude hollitinde wiide di do sariyaaji di laaba kanko dum won laami dum deedo walde mo noddirta Soumaila Cissé holliti wiide so dido sariyaaji an tabe idum hani wattinede hakkille sanne kede ko haali do hen do foccitango Muhammadu Samaseku
so gollirde nugal sariyaaji holliti sariyaangol ana waawi gollirede sikke wala non dun latto gol beetoto dun e sariyaaji leedi ndi min kumpidi jama o tan do farateji sariyaawol gol so gol gollirama gol wada hello e gotuma ko leedi men di yila amen kay yo dum wasa latade hono no mi pamirini do lati fuf kay hono kala be leedi ndi min gatan hakkille golleji sariyaawol gol so gollirde nugal sariyaaji je gondini wota député en bangal sariyawol gol heddi tan gol gollire no haniri tawa hello fuf takitaka hen ko min kali ko wasa latade gonga woni yela amen nen kay min gadi bawde amen min jeewi min jewti sariyawol gol min kumpiti bibe leedi ndi min kumpiti dun jedobe kabaruji be min gadi dun wulitango bangal gollirde nugal sariyaaji jonka heddi tan jeewen ko jokkata golleji sariyawol gol
appliquer la loi
kambe yimbe la andube sariya sanne leleedi meden di be kolitiwde goldo sariyawol wala fu ko gol yaddata le nuudi sariyaaji leleedi meden di dun e tawede fu be jetti sanne wakkar jono golleji di dun won hirdube laamu be gondi e gollude wakkar jono be kolitiwi dun yaafi nan no kaldale kawrangal han tabirede leleedi meden di kede kanko no dirtede maître Abdourahmane Touro yo avocat ko halido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
le premier grief était relatif
dalil arandejo o yo bangal lutugol sariya chapande jena e jena e nugal sariyaaji leedi Mali idabo o yo bangal lutugol sariya chapande jena e jetti nuwol sariyaaji leedi Mali min kam mi de mila sariyawol joingol lam hakkataajo gol lutata sariyawol chapande jena e nugal sariyaaji gol lutata dun sariyawol chapande jena e jetti nugal sariyaaji leedi Mali dun yo bangi goddo o ko gollide ko mande kabar nugal sariyaaji yamiri yo lam gollira sariyawol gol wana tampere mere idum hollatan eden nawtoro yogay dati dilawi sariyaaji kolli en fayso dum hadaka yimbe lebe an kani yawtide majagol e wulitango yawti gollide de gondini sariyawol gol eddi tan dabere golleji magge fiyanu yawiri
a l'onction de la cour constitutionnelle
sekira bodo mbalni trimi jojjimodo e hollo amé bemalande ngal mi noddirta face Facebook ngal hollitinde wiide yimɓele bomɓe sumbuɓe keñen duɓe nanni heccanke noonɓe kollitir wiide ɓe nanni nokku noddirteɗo Bamba iɗum ley laamu Bouremo ley sa ha leydi meɗen ndi ɓe nanni ɗum wonle hejjereji dulu kanare wakkati tati yamde ko yimɓele gonɓe toon ɓe ceedi wiide ley hen ɓeɗo yimɓele nde ɓe natano ley kan o nde ɓe dartunoɓe fa ɓe jaada e mobile gotel kane condi ɗum waɗi sababu du so ministére malinke goto heddi ley hen kamɓe koye mabɓe du neɗɗo mabɓe goto heddiki ley hen keɗe goto ko haali to Bamba to dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou
ñande sappo lewru ndu wattu 3h30 woni koɓe camoy dow nokku soldat men ɓe hono ɗiɗo wattuji tan ɓe jiiɗi banggal bonandaji mabɓe ɗi anniya mabɓe wonno naɓɓude mobile 4x4 mo kaɓɓorɗe e jaaɓe kewɗe gooni leymu ka Allah e barke soldat men ɓe anniya mabɓe bonɗo heeɓa e lawol soldat gonnoɗo ley mobile ngel kaɗuɗo anniya mabɓe o kay heddiki hen bonɗo radio goto dun mbasimbinama wakkati joni o kay sofa jaaɓe ngala deƴƴere woodi sur 3 soldat iwɗo o waɗama dow teddel ngal to wuuro Bamba toon jaam tan woodi joni
sakiraɓe gattinen koye meɗen hakkille ñaw sida omo woodi yo o gonga noon duɓe kolliti wiide wakkati joni fo heɓano teddirte ley leydi ndi fo e manggal muɗum sa ƴeewi malinkoɓɓe le yimɓe temedere fo sa ɓami neɗɗo goto oɗo ñaw sida ana e muɗum wakkati joni o laamu ana wonde yaltinde ley hen ɗati faɓe ƴeewno ñaw o hani timmirde le leyɗele meɗen ɗe fuɗo e 2030 noon ɓe kollitiri wiide ka ɗum e tawede fo kuminiɓe ɗiɗo golleji ɓe kolliti wiide ɗo e nde eɓe kaja ko yata milliard uji temedere e sappo e jeɗɗi sefa faɓe kewa ɓe yella hono ɓe kani gollirde golleji mabɓe ɗi keɗe kanko noddirte Malik Sene o kanko yo goto laamiɓe ɗiɗo golleji haɓude e ñaw sida ko haali dow hen do faccitago Ousmane Niali Bouli.
Meɗen jiiɗi wallede les duuɓi ɗiɗi garoji ɗi milliard uji temedere e sappo e jeɗɗi les milliard uji temedere e sappo e jeɗɗi ɗi min keeɓi milliard uji capanɗe nayyi e jeenayyi milliard uji capanɗe jeegom e jetti keddini men joni meɗen jiiɗi ɗo e duuɓi sappo e joyyi ñaw o lalla ley leydi men ndi golleji mum men gondi les duuɓi sappo e joyyi ɗi min peccanɗe duuɓi joyyi joyyi les duuɓi joyyi arandeji ɗi hak les temedere ɓe ñaw o nangui fuu capanɗe jeenoɓe ñaw o woni mumɓen tawe ana anda les duuɓi joyyi jokkitinɗi ɗi tawi les temedere ɓe ñaw o nangui fuu capanɗe jeeno ana cawre tawe du jomum wawa raɓude goɗɗo les duuɓi joyyi cakkitotoɗi ɗi tawe les temedere ɓe ñaw o woni e mumɓen fuu ana anda ana cawre fa ñaw o lalla les leydi men ndi fuu e manggal
mum
kawrital fuɗɗi keñen ɗo Bamako ɗo wakkati joni faɓe ƴeeyal hono yirwere hani waɗirde ley mali fuu e manggal muɗum ley ngal ɗo kawrital baale mballoji leydi ndi gaari hawritinde ley hen le balɗe ɗiɗi ɓe garan ɓe tottidira dow hen hakkillaji ɓe ƴeeyal hono ɓe kani yirwinirde kabaru demmal kañe awgol fa yetto e marde dabaji ley leydi meɗen ndi ɓe mbi noon tan watta so yirwere eɓe ley nokko keɗe kanko noddirteɗo Paul Numba Wumo yo laamiɗo ɗum wonno banque mondial ley leydi meɗen ndi ko sifi dow hen no ɗiɗo golleji gorri dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou
pour le moment on travaille beaucoup sur les 4 axes
joni o kay golleji amen ɗi fof dow toɓɓe nayyi ɗamin sefi ley kawrital ngal goni kala ko huncanta hoore yirwere ɓiɓe diallo saabi ana hani kabaru ngu reɓɓiɓe leydi mali ndi wattana hakkille so toɓɓa heɓaka ɗum newatako kambar ɗum eɗen kani dawrude kabaru projet périmétre uji hono office du Niger e périmétre uji tuskoye goɗɗi hewti demal e margal gondi kabaru margal ɗum yeebaka ɗum fof ana ɓeydana en yirwere banggue goɗɗo ɗum heƴoji kasidinaɗi banggal yirwere demal ana
godi
Union européenne et Royaume-Uni, Goni Fabo Tobe, Studio Tamani.
sakiraɓe ƴeeyallo ɗo ni e les réseau ngaji ɗen puɗɗiran ɗo direɗoɓe kolliti wiide wakkati joni oɗo won waldinde ɓe noddirta ONG asmara eɓe gondi e fabade yimɓele gonɓe toon ɓe ɓe ñaw cuddu guite woni e muɗumen le majjum ɓeɗo yimɓele ɓe gondi e sawrude ɗum en toon mere mere ɗiɗo golleji ɓe gara jokkitade ɗum to fa ley sappo e tati lewru me handu duruto e gardan faɗo seguɗoɓe mbi ko yata yimɓele temederon wakkati joni o kañum gondi e wadde toon kawrital muɗum faɓe pammine hono ñaw ɗaɗi worri le majjum wakkati joni ɓe pamminte du hono golleji ɗiɓe kani gollude fa yetto yo ɗati ɗiɓe kani nangude noɓe kani teddirade oɗo ñaw caggal muɗum hollita wede walde ɗum wono huminini ɗiɗo golleji noɓe kani haɓirde oɗo ñaw wiyama ɓe jeehi ɓe dokkitiri to ƴiƴa mabɓe faɓe ƴeeyal hono ɓe paabirto yimɓele gonɓe toon ɓe so duruto e garan timminiren faɗo sanɗoɓe kolliti wide ɗum wonono suudu wondu toon ɗo sukaɓe attimeɓe gondi e marede hollitan wede nduɗo suudu ɓe ballirama ko yata million ji ɗiɗi CFA le ɗiɗo balli guji ɓe kolliti wide kosam ana ley hen kañe sikkoro fa yetto yo kaddule koɓe kani wattude e juin ngaji hono kulle woye pijirtoye koye gabɓe oɗo golle ɗum wono walde rewɓe wattanaɓe gonɓe ley leydi meɗen ndi sakiraɓe ɗo kattite ñalawma hande kabaruji meɗen ɗi min joti on sanne heɗade heƴoji amen ka honno andirɗon no kedde heɗaɗ ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana heddi caggal
Sito Tamani.